Ministri kura kunsonga eze ula mwete geza ntubabadewo kwe yongiru kwe lalikiriza ukwe chiruwa dechaka fuba nga abantu chikumi chedamu musanvu ulibantu mitwaru kumi mchisera chino yabai naka uka chiruwa dechaka fuba ranga basinga kuwano bachara abakose duwa chiruwa dechino omu kwa wawuzi wabichigumi chitongole chia ebyo ulamu wansi ya wente kateka ya National TB and Leprosy Program kumunisibi ulamu Dr. Raymond Byaruhanga ategeza kweyongera kw'ekirwadde kino okusinga kuinaka kwate kucho kubanti abami baluwawe nyo kugenda kufuna okulungamizibwa kubwa abayimiridde mu byobulamu kwa n'embeera y'abantu bakolera emirimu yabwe okubanga atina binteekateeka eyingiza n'okufulumya empewo Naranga ategezeza nti 11 kuli 10 baana abalina abali wasemye 15 bebalina ekirwadde ekyakafuba. Ayongedde okunga bannayuganda abasisinkana obubonero obwekuusa kafuba omuli ekifuba ekitakoma okulumizibwa mu kifuba n'okugga okutanawa kutategeka bulungi bongere okunoonya obujjanjabi n'okumenya bayimiridde ku nsonga za kafuba.
Buli mukyalo omu wabeerawo abasajja basatu abalina akafuba ate abaana baffe twabagema nga bakyali bato naye lwaki bafuna abulwadde kitegeeza baba bujje ku bantu abakulu kwe kugenda mu maka gaabwe kyetuyita contact tracing tova tulina programu yaffe okunoonyera ddala abasajja tugezeeko tukendeeze ku buno obulwadde obwakafuba tugenze okulaba bw'oteeka omuntu ku ddagala lya kafuba n'amala emyezi gye mukaaga bulungi ajja kuba awonye TB.